sitio popa, papara, papara. Moyo unakupa, mina baki lala. Tena nkombeze, nipe tu vitu vitu, uba nkoleze. Smile isinishie. Furaha ujengwa na pezi, pezi na rojengwa na money so fake. Nikawepo yo yo for you, hiyo kitu misiwezo. Don't let me down, oh no no no. Loving me, loving me, loving me now. Sito thubutu kwa na wao.
Sixty.